amazwi okuphila. Yebo, umbhalo wesihlabelelo uthi uNkulunkulu wathumela izwi lakhe wabaphilisa abantu bakhe ngalo. Lezi ke mtakababa zifundo zeBhayibheli ozethulelwa ngaba kwa Trans World Radio. Lezi zifundo ke mtakababa zigxile ezwini likaNkulunkulu. Ngakho bengicela ukuba uthathe iBhayibheli lakho, iphepha nepeni, ulalele lamaqiniso avela ezwini likaNkulunkulu. Lona ke odlulisa lamaqiniso ezwi likaNkulunkulu ubaba umfundisi uErnest B. Mcambi, baba umfundisi.
Masifunde nawo umntaka baba izwi lenkosi lapha encwadini yesibili kaPetro. Sifunda isahluko sesibili, sifunda ukusukela lapha eversini ka 15 sizoma eversini ka 21. Incwadi yesibili kaPetro isahluko esesibili kusukela eversini ka 15 lapho sithola khona amazwi athi beshiya indlela eqondileyo beduka belandela indlela kaBhalami kaBheyori owathanda umvuzo wokungalungi kepha waba nokusolwa ngenxa yokweqa kwakhe umthetho. Imbongolo eyisimungulu yakhuluma ngezwi lomuntu yanqabela ukuhlanya komprofeti. Labo bayimithombo engenamanzi nezinkungu eziqhutshwa isiphepho abagcinelwe ubumnyama bobumnyama ngokuba bekhuluma uwangala amazwi ayize babayenga ngezinkanuko zenyama nangamanyala labo abasaphephayo abahamba ngokuduka bebathembisa inkululeko kanti bona uqobo lwabo bayizigqila zokubhubha ngokuba lokho umuntu ahlulwa yikho uyisigqila sakho ngokuba uma bebuya bahilelwe bahlulwe yilokho sebebalekele ukungcola kwezwe ngokuyazi inkosi nomsindisi uJesu Kristu khona ukugcina kwabo kubi kunokuqala ngokuba ngakwabangcono kubo ukuba babengayazanga indlela yokulunga kunokuba kuthi sebeyazile bafulathele umyalo ongcwele abasebewunikeziwe. Sifunde incwadi yesibili kaPetro isahluko singe sesibili ukusukela eversini ka 15 sama eversini ka 21. Taka baba, kulama vesi esiwafundile sithola indaba eyisixwayiso esiqondene nawe okholwayo nami engikholwayo. Isixwayiso kithina abantwana bakaNkulunkulu esithi wena othi umile qaphela ukuba ungawi. Wena othi umile qaphela ukuba ungawi. Lapha izwi likaNkulunkulu likufundisa khona kulesahluko sesibili ngabafundisi abadukisayo nabadukileyo. Inceka kaNkulunkulu umphostoli Paul usibekela nezibonelo ngabantu abathile. Lapha ke kusukela evesini ka 15 sitshelwa ngoBhalami elithi izwi kaNkulunkulu wayengumprofeti. Yebo, izwi kaNkulunkulu lesikhanyisela ngaye uBhalami lo ukuthi wayengumprofeti, uNkulunkulu ekhuluma naye, naye uBhalami ekhuluma naye uNkulunkulu. Kodwa isiphetho sakhe sabasibi, wagcina ehlubukile ewile kuNkulunkulu wathola umvuzo omubi. Njengoba lisho le verse ka 15 kusona lesahluko sesibili encwadini kaPetro esibili lithi beshiya indlela eqondileyo beduka belandela indlela kaBhalami kaBheyori owathanda umvuzo wokungalungi. Ubani yena uBhalami? Uma ufuna ukuzwa ngaye, izwi kaNkulunkulu liyasitshela lapha eversini ka 16 amazwi okugcina ukuthi wayengumprofeti uBhalami lo. Kodwa ke uma uzoyithola kahle indaba yakhe, hamba uye lapha ya encwadini kaNumeri kusukela esahlukweni sika 22 kuze kuyofika esahlukweni sika 25 siyatshelwa ngaye uBhalami. Izwi kaNkulunkulu lithi wayengumprofeti futhi izwi kaNkulunkulu lesambulela ngaye ukuthi uNkulunkulu wayekhuluma naye ngo izwi kaNkulunkulu lesambulela ukuthi kwakuphuma isibusiso emlonyeni wakhe uBhalami ebabusisa abantu futhi wayedumile uBhalami kangangokuba labo ababusiswa nguye babeba ngababusisiweyo labo abaqalekiswa nguye babeba abaqalekisiweyo kangangoba udumo lwakhe lwaze lwayofika ezweni elikude izwe lakaMowabi yena engowasePheyori naku ngesikhathi abaIsrayeli sebeyiqedile iminyaka engamashumi amane besondela impela ezweni lesethembiso njengoba bephumile ebugqilini laphaya eGibhithe behamba ehlane izwi kaNkulunkulu lithi izizwe eziningi zase zithuthumela ngabo zase zibesaba izizwe eziningi ezinye zazo zizwile ngokuthi uNkulunkulu wabenzelani ngesikhathi ebakhipha eGibhithe ezinye zizwile ukuthi abaseGibhithe bake balandela uIsrayeli uIsrayeli esekhululiwe nguJehova uNkulunkulu wabathintithela olwandle wavula ulwandle olubovu bawela abaIsrayeli bathi bayazama abaseGibhithe nabo ukuwela njengamaIsrayeli uNkulunkulu wabasibekela ngolwandle bafa yanqotshwa impi yaseGibhithe inqotshwa nguJehova bese sikwazi lokho izizwe eziningi ezakhile ezweni laseKhenani sezithuthumela ngayo uIsrayeli zizwile ukuthi lapha endleleni khona izizwe ezimhlaselile uIsrayeli kodwa wanqoba sike bakhanyela ukuthi ngempela ngempela laba bantu ababodwa kukhona uNkulunkulu abamkhonzayo ongumnini mandla onke obalwelayo obanqobelayo manje ke inkosi yakwaMowabi elinye lamazwe leli abasebesondela kulona egama layo linguBhalaki iyacabanga isu elingcono yathi impi yakithi ingeke izibanqobe abaIsrayeli uma singabanqoba abaIsrayeli singabanqoba ngokuba kube khona ozobaqalekisa manje ke uBhalami sizwile ngaye ukuthi khona indoda enguBhalami ezweni le elilapha ya ePheyori thina njengoba silapha kwaMowabi singasebenza ngaye ithi lenkosi uBhalake ngiyazi mina ngibonile ukuthi ngemali ungenza izinto eziningi ngizomgwazela lo mprofeti uBhalami ngizomthembisa imali enkulu eze azongenzela lo msebenzi oqalekisa uIsrayeli ozayo ukuzohlasela izwe mina ngizomnika le mali izwi kaNkulunkulu lithi ke lapho kuNumeri sahloko sika 22 ngempela wathumela izinceku zakhe uBhalaki inkosi kaMowabi ukuba ziye ezweni lasePheyori kuBhalami umprofeti zafika kuye zamtshela zathi inkosi enkulu inkosi kaMowabi isithumile le nkosi yezwe lakithi inkosi ecebile kakhulu inkosi enengcebo eyisimangaliso futhi inkosi enodumo siyayithanda inkosi yakithi isiphethe kahle inkosi yakithi manje isithumile le nkosi yakithi kuba size sizokucela wena Bhalami mprofeti odumileyo ukuba uze ezweni lakithi inkosi ithe umsebenzi ecela ba uwena uyenzele wona iyokuba uqalekise isizwe sikaIsrayeli siyeza sesisondele ezweni lakithi manje woza ke uzosiqalekisela lesizwe sikaIsrayeli ukuze thina sibe namandla okusinqoba wabuza uBhalami kuNkulunkulu walandula uNkulunkulu wathi ungayi Bhalami ukuyobaqalekisa labo bantu bakwaIsrayeli ekuthiwana basebeyasondela sebeyangena mina uNkulunkulu angibaqalekisile ngibabusisile labo bantu ungayike wena ukuyobaqalekisa walikhipha lolu lizwi uBhalami ukuthi ngeke ahambe nazo lezi zinceku ukuyale ezweni lakaMowabi ngoba uJehova ulandulile zahamba zabuyela emuva enkosini yazo inkosi yathumela ezinye izinceku ezinesithunzi kakhulu kunalezi nangesibalo zabaningi kunalezi ukuba zibuyele futhi kuyena uBhalami ukuyomncenga zafika ke lezi zamncenga uBhalami uyazi kahle intando kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ubetheni kodwa ke manje base zimncenga lezi isigaba sesibili salezi zinceku zenkosi yakaMowabi zamncenga ziphethe nemali futhi zimthembise imali eningi kakhulu azoyithola kuthiwa uzothola ingcebo igolide nesiliva eliningi elingagcwala indlu, ingcebo enkulu leyo. UBhalama akayazi intando kaNkulunkulu ngale ndaba. Uyayazi, kodwa izwi kaNkulunkulu lithi wayesesuka kuBhalama, wabuyela futhi kuNkulunkulu ukuyothandaza abuze. Uyazi uyobuza into ayaziyo. Ufuna ukushintshisa uNkulunkulu umqondo, ukuba kwenzeke eyakhe intando, ukuze ayothola lo mvuzo lo. Njoba izwi kaNkulunkulu lisho ukuthi isilingo sakhe kwaba iwo lo mvuzo. Wasuka uBhalami waya kothandaza wabuza kuNkulunkulu. Wambuka uNkulunkulu, wambuka uNkulunkulu. uNkulunkulu bethe kuBhalami ungayi ezweni lakaMowabi ukuba uyoqalekisa u-Israyeli, ungayi. Kuloko kwesibili esethandaza uBhalami ecela kuNkulunkulu sengathi ngiyambona encenga. Wasuka uNkulunkulu wathi kulungile, hamba Bhalami. Wahamba uBhalami, umprofethi kaNkulunkulu. Wahamba ngoba ethenjiswe ingcebo mtaka baba enkulu kakhulu. Uma esefika yajabula inkosi yakaMowabi uBhalaki, yama naye egqumeni entabeni phezulu, yababona abaIsrayeli naba bayeza le enzansi, bona bazi ukuthi kwenzekani. Yayisiyashoke le nkosi yathi, njengoba simile lapha esiqongweni sentaba, ake uphakamiseke izandla zakho nezwi lakho ubaqalekise naba yabayeza. Wavula umlomo wakhe uBhalami ethi uyabaqalekisa abaIsrayeli. Wathi uyabaqalekisa, kwaphuma isibusiso emlonyeni wakhe. Wajabha, wazama okwesibili, wavula umlomo wakhe. Wathi uyabaqalekisa, kwaphuma isibusiso emlonyeni wakhe. Waqala manje ukujabha nokukhala, ngoba uyabona ukuthi nanku umvuzo uzomlahlekela. Mtaka baba, indaba yethu ke ilapha ekutheni, njengoba esho uPetro kule ncwadi yesibili, wena othi umile, qaphela ukuba ungawe. Lapha izwi kaNkulunkulu lisitshela ngabazalwana abasebezinikele impela bemphilela uNkulunkulu, futhi uNkulunkulu esebenza ngabo. Njengayo uBhalami lo, yilona izwi kaNkulunkulu lapha evesi ka-16 elimbiza ngomprofethi. Yilona izwi kaNkulunkulu elisitshelayo ukuthi wayethi uma ethandaza athole impendulo kuNkulunkulu, ayazi kahle intando kaNkulunkulu engumprofethi, ebabusisa abantu, ebaqalekisa abaqalekiswa nguNkulunkulu, uNkulunkulu esebenza ngaye. Kodwa naku sesitshelwa ngesiphetho sakhe esibi. Isiphetho sakhe esibi esokuthi uwagcina exabene noNkulunkulu uBhalami. Uwagcina ehlukene noNkulunkulu uBhalami. Wafa, wafela ebumnyameni, wafa exabene noNkulunkulu lo mprofethi uBhalami. Kwenze njani? Izwi likaNkulunkulu liyasitshela lapha kule vesi ka-15 kuyona le ncwadi yesibili kaPetro isahluko sesibili, lithi kwaba ngenxaba wathanda umvuzo wokungalungi. Mtaka baba, sibona ke ezinye zezinto ke manje ezibalimazayo abantwana bakaNkulunkulu. Abanye baze bamhlubuke uNkulunkulu. Qaphela lokhu ukuthi labantu ekukhulunywa ngabo abantu abamaziyo uNkulunkulu, abazinikelile kuyena uNkulunkulu, babazi ubumnandi bokumphilela uNkulunkulu kulona lelizwe yena uNkulunkulu ebabusisa. Ngoba evesi ka-20 kuyona le ncwadi yesibili kaPetro isahluko sika-2 siyatshelwa ukuthi laba bantu abantu abasebezinikele enkosini, beyiphilela inkosi, bebalekele ukungcola kwezwe ngokuyazi inkosi nomsindisi uJesu Kristu. Labantu esixwayiswa ngabo abantu abasebezinikele kuNkulunkulu, bemphilela uNkulunkulu. Izwi kaNkulunkulu lithi basebekubalekele ukungcola kwezwe ngokuyazi inkosi nomsindisi uJesu Kristu. Yibo laba ke esixwayiswa ngabo ukuthi kwahamba kwahamba kwathi endleleni yabo balimala endleleni yokukholwa, njengoba izwi kaNkulunkulu lisho. Yabona mtaka baba, laphaya encwadini yokuqala yabaseKorinte esahlukweni sika-10 evesini ka-12 lithi wena othi umile, qaphela ukuba ungawi. Wena othi umile enkosini, qaphela ukuba ungawi. Inceka kaNkulunkulu umphostoli uPawulu owasho lawo mazwi asencwadini yokuqala yabaseKorinte esahlukweni sika-10 evesini ka-12. ngoba kulempilo yethu yokukholwa mtakambaba sisemshikashikeni sisempini omubi usathane uyagadla ngezindlela eziningi ezahlukeneyo injongo yakhe usathane eyokuba asilimaze asihlubukise asiwise sehlukane noNkulunkulu esizinikele kuyena ibithe inceka kaNkulunkulu uPetro esahlukweni sika 5 lapha evesi nga 18 incwadi yakhe yokuqala uthi lindani ngokuba isitha senu uSathane uyehla uyenyuka njengengonyama ebhodlayo ifuna lowo engamdlayo ifuna lowo engamudla wena nami yokuba silinde siqaphele mtakababa sazi kahle ukuthi sisempini uyezwa na izwi kaNkulunkulu likufihli lokho ukuthi njengabantwana bakaNkulunkulu uSathane uyasizonda ngoba sithe samdela sazinikela enkosini uJesu wahlasela uBhalami uSathane ngokuba amlinge ngomvuzo nengcebo enkulu mtakababa wena nami siyazi ukuthi kulelizwe kukhona abanye abazalwane abantwana bakaNkulunkulu ekade bemphilela uNkulunkulu ngempilo yesimangaliso futhi abanye babo uNkulunkulu esebenza ngabo izinto eziphathekayo nezinto ezibonakalayo abanye babo sebemhlubukile uNkulunkulu abanye babo sebawa balinyazwa yini balinyazwa uthando lwengcebo balinyazwa umvuzo wengcebo balinyazwa imali labo abanjalo bakuso leso sigaba sika Judas Iscariot owahamba noJesu imihla ngemihla iminyaka emithathu kodwa ukugcina kwakhe wagcina kabi ngoba ewile elinyazwe uthando lwemali awumtaka baba baningi namhlanje abadele intando kaNkulunkulu mawuthi ukukhuluma nabo ngoJesu bathi hayi ngisagijimisa idola mina anginaso leso sikhathi abanye babo bathe sebezinikele enkosini uNkulunkulu ebasebenzisa uSathane wayesegcwalisa ke uthando lwedola ezinhlizweni zabo kangangokuthi balimele bamhlubuka uNkulunkulu wena ke osamphilela uJesu qaphela ukuba ungaweli kuleso silingo ngoba mtaka baba nawe ungaba kuyona leyo ngozi yokuthi ulimale ngenxa yokugijimela inzuzo njoba izwi kaNkulunkulu lisixwayisa ngaye uBhalami izwi kaNkulunkulu lasitshela futhi ukuthi abanye uma bezolimala enkosini balinyazwa injabulo zalelizwe ini izinjabulo zalelizwe uma uPaulu ekhuluma amazwi noTimothy wayesejele uPaulu eboshiwe futhi sekuseduze ukuba abulawe esetsheliwe ukuthi impela insuku sezisondele kakhulu ukuba abulawe ubhalela uTimothy incwadi yesibili uma ufunda lapha esahlukweni sika 4 izwi kaNkulunkulu lithi uPaulu wathi kuTimothy Timothy shesha uze kimi ngokuba uDemas ungishiyile wathanda lelizwe lamanje izwa lawo mazwi uthini uPaulu esejele inhliziyo yakhe ibhlungu azikahle ukuthi sekufike egcineni kwempilo yakhe ufakazile ngoJesu kodwa ubuhlungu obukhulu kakhulu kuyena uPaul babangwa ukuhlubuka komzalwane uDemas nanka lamazwi encwadini yesibili kaTimothy esahluko sika 4 evesini ka 9 neka 10 uthi uPaul kwenze njani ngoDemas uthi Timothy shesha uze kimi masinyane ngokuba uDemas ungishiyile wathanda lelizwe lamanje mtaka baba uDemas lo umzalwane obeyiphilela inkosi kangangoba uPaul ufakazile nakwamanye amabandla ekhuluma ngaye uDemas ukuthi ungumzalwane ophilayo enkosini uSathane wahlasela uDemas ngenkazimulo yalelizwe ngezinto eziyinjabulo yalelizwe okuyinto yesikhashana kwamhlasela ngalezo zinto uDemas wabona izwe nobukhazikhazi balo nezinto angaba nempumelelo kuzona uma engashiya indlela yokukholwa wadela uJesu awumtaka baba baningi abanye uSathane abahlasele ngodumo nenkazimulo yalelizwe phela wakwalinga uJesu ngaleyo nkazimulo uSathane wabonisa uJesu lonke udumo nenkazimulo nobuhlebezwe wathi umngasi ukhothame nje kumina ngiyokunika lona loludumo lwezwe Oh, namhlanje kukhona intombi zakithi Africa. Zizwile ngeqiniso levangeli, kodwa zamdela uJesu ngenxa yani, ngenxa yezwe nezinto zelizwe. Khona insizwa zakithi ezibukekayo ebezingaba isibusiso nasemsebenzini wevangeli. Zibuke zabuka zathi imbambezela indaba yokulandela uJesu. Zakhetha lelizwe nodumo lwalo. Badela ukuphila okuphakade. Mtaka baba, uliqaphele izwe nezinto esezweni. Izwi kaNkulunkulu lithi ningalithandi izwe nezinto esezweni. Ngoba ukuthanda izwe kungubutha kuNkulunkulu. Kithina sesizinikele enkosini uJesu, masibeke uJesu phambili. Kungabi izinto zokuthanda udumo lwezwe. Kungabi into yokubanga izikhundla. Ngoba abanye bahlubuke enkosini ngenxa yokuthanda izikhundla eziphakemeyo. Uma sebezitholile lezo zikhundla, bazisebenzisele inzuzo yabo kunoma zisebenzele udumo lukaNkulunkulu. Wena othi umile, qaphela ukuba ungawe. Ngenze ukuthi ngikhuluma nawe nje, sewamhlubuka uJesu. Ngenze ukuthi ngikhuluma nawe nje, awukakawi, kodwa injabulo yokusindiswa kwakho sewuyabona nawe ukuthi ayi ihambile. Awusabuzwa nobumnandi bokukholwa. Kukhona izinto ezisondelayo kuwe eziphambene nentando kaNkulunkulu. Wena othi umile, qaphela ukuba ungawe. Kanti kungenzeka ukuthi wena sewuwile. Uma sewuwile, ungabuya uze kuNkulunkulu. Unomusa, uyathethelela. Angakubuyisela kuyena aze akunike nentokozo yokusindiswa kwakho. Uma ungakhala kuye, uthi Nkosi, ngonile, ngiyazibuyisela kuwena.
Mlalelo othandekayo, manje usungakwazi ukusitholela amanothi ahambisana nalolu hlelo. Sithinte kuleli kheli elilandelayo.
Bekumlandisa indawonye kulolu hlelo lwezifundiso zeBhayibheli, amazwi okuphila. Esizitholela ngaba ka Transworld Radio nomfundisi uEB Mcambi. Uma ufisa ukusithinta, singakuthokozela ukuxhumana nawe kule nombolo ethi 078 014 7955. Noma usithumele umyalezo SMS kwinombolo ethi 078 014 7955. Noma usithumele umyalezo weWhatsApp ku 078 014 7955. Futhi ungasibhalela kwi-email ethi info@twr.org. Inkosi imbusise.
Mlaleli, ungaphinde ulalele lolu hlelo ngokuvakashela iwebsite ethi ttb.twr.org. Lapho kunohlelo lwezilimi, khetha isiZulu. Uzokwazi ukulalela uhlelo lwanamhlanje lwamazwi okuphila, kanti futhi ungalalela nezinye izinhlelo ezingaphambi kwalolu. Uphinde futhi ulalele noma iluphi oluthandayo ngesikhathi esivumelane nawe.